Stop fana kandalama.
Turn it on.
Try soul.
Ask your beats.
Banona chong.
Bring it on, baby.
Chila bushuku, we pass through hell. Pinto sifienda weo. Paso na twali, tuli mumaselo. Thank God for life, ena bashika lelo. Jose Banzako, malikuchalo. Poe mbeke sapines, musaka feramu. Muna shokwa chani, just live life. Efenu kuipanga niweka. Efenu kuipanga niweka. Efenu kuipanga niweka. Ukuipanga niweka.
Hey yo sky so
Efenu kuipanga niweka.
Sininga leke ma pressure, yes asira yani paisi. Unga kote ukachiri mwaichi. Mpase paki afu wakana hash tray. I smell nice, unga koso more na spray. I deserve a good life, no worry. Chika upena ni kwa tirampari. But siniri muhari, my heartbreak yako nkana ni June, July. Sindise boko size tika forino. Smau ye ka imani koninga. Ka investment mumwana waveni. Timafuno tira kumozi na nsheri. If she's good in bed and cooking. Kare wangu mwana kazi ni dupe. Very smooth, na boot. I'm romantic, she don't wanna lose me.
Chila bushuku, we pass through hell. Pintu sifienda weo. Paso na twali, tuli mumaselo. Thank God for life, ena bashika lelo. Jose Banzako, malikuchalo. Poe mbeke sapines, musaka feramu. Muna shokwa chani, just live life. Efenu kuipanga niweka. Efenu kuipanga niweka. Efenu kuipanga niweka. Ukuipanga niweka. Efenu kuipanga niweka.
I ride alone nowadays, biggie man. Ichakunua ngepo shirine minani. Hiya kabuba ne nkongweshe nizali. After law bose tukaya ku cemetery. You stop talking to me brother, I'm cool with it. Udabwa chena ye ya sila no visit. Mukupanga mulo momolibe profit. I'm sick of it, same one na COVID. Mfale kujini ya nyu na kamoka sin. Atiana mbozi mvela pompas. Chani chani mwai chaenda na tokas. Manajai la kutia ma leftovers. Tuma change tuwa mkulika muto. Nisoti muli supu. Suo na sapeze kapu pali grupu. Chione kakwa tisali good.
Chila bushuku, we pass through hell. Pintu sifienda weo. Paso na twali, tuli mumaselo. Thank God for life, ena bashika lelo. Jose Banzako, malikuchalo. Poe mbeke sapines, musaka feramu. Muna shokwa chani, just live life. Efenu kuipanga niweka. Efenu kuipanga niweka. Efenu kuipanga niweka. Ukuipanga niweka. Efenu kuipanga niweka.
Na kupapa tia osani pa ila vibe. You do things that I don't like. Visa tipeleke kufight. Au kiki uza uka 05.
Mr. Frankie Pambongo, Charlie Young, Nico G, Standard Man, SQB.com.
Panagandala. Turn it on, ask your beats.
DJ, Wap G, DJ Twist.
Oh my gosh, it's Extreme Records.